Willy, Willy.
Yo, Erico com mani, sabe que eu play da mineira. Erico com mani, sabe que eu play da mineira. Erico com mani, sabe que eu play da mineira.
Tende class, truca sua meca de neon. Tipe class, truque mó que equipombe é. Taraji é tapico, adi tapica. Kuchimboa, kishimo, adi chimboa. Mi na mandom, na macrom. Boki come home, tuji bambe magion. Adi mi na mandom, na bajupa za macrom. Boki come home, tuji bambe magion.
Washa washa shi hema hema kila kitu kiko fire me. Don't worry maliza, mina fuata akire. Mina kata kwenda jaimi, sijali kwenda jaimi, sijali. Ah, usishtuke, zile tangi tu mashada. Na mademu, kupenda penda nisha sare. Loleni up, nina katot, naka na figa, kushinda nani.
Tende class, tukasome kadini yon. Ipe class, tukimwake kipombe eh. Tarajia tapiko, aditapika. Kuchimbua kishimo, atichimbua. Mina mandom eh, na makrom. Boki come home, Magion, adi mi na mandom, na bajupa za makrom. Boki come home, tujibambe magion.
Stay my future, ngeza my future. Kunitoa keto ndo, kuninyima shada. Funga kingale, funga kiwada. Mi influence lefo, msama minji. Sama mbichwa, uziradanisha. Legeza zile dom, mi usama deep deep. Giku nice way, I love me, ni come twice.
Adi, twice, any letter kick.
My way, tende class, tukazo meka dinion. Ipe class, tukimwake kipombe eh. Taraji ya tapiko, adi tapika. Kuchimbua kishimo, adi chimbua. Mi na mandom, eh, na makrom. Boki come home, tujibambe majion. Adi mi na mandom, hama chupa za makrom. Boki come home, tujibambe majion. Sim sim, cheke nina die zile kula za malipi. Wanzo sleep queen zile kula za mafucking. Sisi tuwezi mind malika kwa deep deep. Miti kwa shime neza panda pila maji. Neza bitu, nipe bitu. Mizi wezi mind malika, iko deep deep. Mini jitu chavua kitu. Sim sim pima kia tuka aiko deep deep. Tende class, tukazo meka dini yon. Ipe class, tukimwake kipombe eh. Taraji ya tapiko, ati tapika. Kuchimbua kishimo, ati chimbua. Mi na mandom eh, na makrom. Boki come home, tujibambe majion. Adi mi na mandom, hama chupa za makrom. Boki come home, tujibambe majion.
Ah, nite buku, wakutisa tumarada. Shika toto kititi, kimiti miti. Ushinde loto, upewe katika keti. Ukazame, kazame, ukazame.